thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be.
Amen. Ka nna m were aka gwa unu okwu n'aha Jesus. Ụmụ m, all based on ihe niile na-eme ka m ji chie ịdụ unu ọdụ. Wepụta Bible unu, briefly, ọya ka m ji eme vote of thanks. Onwe onye nọ nga na-enweghị onye iro? Ka m bido ebe ahụ. Jehova, ka m bido Jehova ka anyị niile elu. Ka anyị bido n'ihe o kwuru, wetenu Deuteronomy chapter 7.
Ọ dị na page 170 na agba ochie.
Bido na verse 1.
Yes, Dad.
Kwụsị na verse 5.
Yes, Daddy. Deuteronomy 7, verse 1. Mgbe Jehova bụ Chineke gị ga-eme ka ị baa n'ala ahụ ebe gị onwe gị na-aba inweta ya. Mgbe ọ ga-ewepụkwa ọtụtụ mba n'iru gị, bụ ndị Het, na ndị Gergashait, na ndị Amorait, na ndị Kenan, na ndị Perizzit, na ndị Hivait, na ndị Jebus, mba asaa bara ụba dịkwa ike karị gị. Mgbe Jehova bụ Chineke gị ga-arakwa ha nye n'iru gị, i wee tigbuo ha, ị ga-ewezụgasịkwa ha ka e bibie ha, gị na ha agbala ndụ.
Ụmụ m nọ n'anya ya, mgbe ọbụla Chineke buliri ha elu, i wuru milonia, i nwee ego na-aga ala bekee anyhow, gị na ndị abụrụ ọnụ agbakwala gịnị ndụ? Onye kwugo ọ Moses ka ọ Jehova? Nakwa ege ntị, ọ Thanksgiving ka ị bịara. Ọ Thanksgiving. Ihe m nyere unu gọọ riri nne, betara chọrọ m ime ka Thanksgiving unu mere Chukwu ka ọ dị permanent. Ị bịara church, if possible, switch off your phone. Ị hụrụ handset na-emegharị mmadụ anya. Ama m na nkwa ugbu a ha sọ ka a ghara ịma ihe a na-ekwu maka m. Beto ụmụ m, unu ga-echeta na kamgbe echi ka m na-akọndem blofim. Ọwa wụghị eziokwu. So hapụ the devil wu twisting gene serpent. Ikwu okwu ha ga mee gene twist ye. Ọ ihe akpọrọ ya na the book of Isaiah. Ha ma otu esi twist okwu. Ha ma mmadụ si akwụrụ 50 million tithe. And the worst ndị a ga-anụrị ya, ha enweghị ike ịkọndem ya. Maka na ọ ndị otu ha. So gee ntị. Ọ wụ some of you na-eji aka unu adọpụ onwe unu n'aka Chukwu. Ị hụrụ na achọghị m ikwu okwu. Bet ajụga m Chukwu, welie ihe dị brief m ga-eji dụọ n'ọdụ. O nwere ka ọ dị n'ụlọ bịa emeghị m Bible na Thanksgiving. Nwa m, go continue na verse 2.
Yes, Daddy. Verse 2. Mgbe Jehova bụ Chineke gị ga-arakwa ha nye n'iru gị, i wee tigbuo ha, ị ga-ewezụgasịkwa ha ka e bibie ha, gị na ha agbala ndụ, emekwala ha amara, gị na ha alụrịtakwala nwunye.
Ụmụ m nọ n'anya ya, continue ihe.
Enyela nwa ya nwoke nwa gị nwanyị, ekurukwala nwa ya nwanyị nye nwa gị nwoke, n'ihi na ọ ga-ewezụga nwa gị nwoke n'iso n'azụ ka ha wee fee chi ọzọ. Iwe Jehova ga-adịkwa ọkụ megide unu, oge kpochapụkwa gị ngwa ngwa. Kama otu a ka unu ga-eme ha, unu ga-akwatu ebe ịchụ aja niile ha, tụpịakwa ogidi niile ha, gbutukwa achere ha, surekwa arụsị niile ha apịara apị n'ọkụ.
Very good. Onye nke oyibo gụọra ha only 3, 4, 5. Ụmụchukwu, are you with me?
Yes,
God, 3, 4, 5.
Yes, Daddy. Verse 3. You shall not make marriages with them,
giving your daughters to their sons, or taking their daughters for your sons. 4. For they will turn away your sons from following me to serve other gods. Then the anger of the Lord would be kindled against you, and he would destroy you quickly. 5. But thus shall you deal with them. You shall break down their altars and dash in pieces their pillars and hew down their asherim and burn their graven images with fire.
Omo mkam ju no na weli we anya gbasawa go ku godo na oto ndi ahun di kam na agwa ndi ahun na di no ronan onye nke igbo go na ha verses 3 and 4.
Yes, daddy.
Omo ju ge no nti e ba ru mo npa o
verse 3 gi na ha alurita kwala nwunye enyela nwa ya nwoke nwa gi nwanyi ekurukwala nwa ya nwanyi nye nwa gi nwoke ni na oge wezuga nwa gi nwoke ni so nazo ka ha wee fee chi ọzọ. Iwe Jehova ga-adịkwa ọkụ megide unu. Oge kpochapụkwa gị ngwa ngwa.
Gee ntị. Nwa Chineke lụrụ onye na-amaghị Chukwu. Ha abụọ soro kpewere arụsị. Ma ọ lụrụ onye nọ Secret Society. Ha abụọ soro kpewere arụsị. Ele onye ga-ebu ụzọ anwụ? From this passage, ọwụ onye unbeliever ka ọnwa Chukwu. Jehova ga-ewe iwe kpochapụ m. Nwohi a mere nne ji wute m. A child of God, ma na temple of the Holy Spirit. Ọ bụ oburu onwe nye onye nọ Secret Society. Oburu onwe nye onye ọma na-aṅụ gay. Nye onye ọma wụ drunkard. Nye onye ọma omume na-adịghị mma maka marriage. Ọ nwere ofu onye a na-ekpe ikpe n'obodo West Africa ugbu a. Ọ nwere nwatakịrị nwaanyị ọ kpọrọ, nwatakịrị na-erubeghị 16 years ọ kpọrọ, kpọnye ofu onye na họtel. Nwa na ịma na ịma sị mkpọta nwa, ọ ga-aga iku nwa n'obodo oyibo. Akwụ na Anugwele, ihe na wee wu ewu a ma sị mkpọta nwa nwaanyị na ọ na-aga obodo oyibo iku nwa. Ị ga-ama na ọ họtel ka a na-edowe onwe onye ga-eji nwa na-akpara ego. Nwa erube 16 years ejie na-akpara ego, ndị polisi bịa jide. Onye kpọfere ibe ahụ ugbu a na etirie na kot. Ọ nọ onye n'obodo oyibo si mkpọta nwa nga ikpọrọ gawa ka a na-ejitere ngụ dollars. Ahụ niile m tara n'isi ụmụaka a na-edestroy ya. Ụmụ m gee ntị, mmadụ bịara ngụ di. Yes, ọ na-agba moto na Germany. Ọ na-agba moto ọ prime minister ndị obodo a. Even ọ wụ nnukwu onye ama ama, ọ bụghị nga obiri ụmụ m ekwele mmadụ napụ m ndụ ebi ebi m tiri n'ime. Ihe na-eme ugbu a na ịhụrụ ọtụtụ ụmụ agbọghọ bịa asị na-aga Italy, aga ebe a, most of them na end up na hotel. A na-ede na paper. A na m ekwuye, ekwele nwa ṅụ lụtara ṅụ mkpọkọrọ mmadụ, ma nwoke ma nwaanyị, na ọnwa anwa mee nwa ahụ m. Isoro nwunye m maka ịhụrụ ya n'anya, ma ọ soro di m maka ịhụrụ di m n'anya. Kwụdọ Chineke, ọ gị ka iwe Chukwu ga-adaba adakwasị, ọ gbasaghị unbeliever maka onwe ihe jikọrọ ya na Almighty. Ọ ya mere ị ga-eji na-adị careful. O Jehova kwurie, ọ sị m nwa m onye sọrọ m lụrụ, ikpe ha na-ekpere ya ga-eji pawa m napụta ya. Amaghị m ihe na-eme Jehova dọọ anyị aka na ntị ihe bịa okechi anyị anya. And onye butezie trouble ọsụ daddy team na-ekpere. Na mam ka nwunye m lụrụ alụ na-eme. Daddy ewekwala iwe, di m sị m abịawala church. Ọmụsụ ụlọ ya. Chineke mere anyị ebere. Nwa nọrọ n'ala ka m mechie okwu m. Wetere m Psalm 73 ka m were emechie okwu m. Abụ ọma 73 ka m were emechie okwu m. Ụfọdụ ndị ọzọ m ga-ekwu, agba ekwue n'isi. Akwa unu chetere ụmụ m na Proverbs 8, chapter 8 verse 17 say, Jehova si ndị na-ahụ m n'anya ka m na-eme gịnị? And ọ ndị na-achọsi m ike ga-eme gịnị? Ga-achọta m. Ụfọdụ n'ime unu na-abịa chọọchị once a year. Ụfọdụ n'ime unu na-abịa once in 3 months. Ọ dị ga-esi chọta Chukwu. Ndị na-achọsi m ike ga-achọta m. Just all ebe ịtọ ka m chọrọ iji mechie okwu m. Ekwuole m ofu. Unu wetele Psalm 73.
Yes, Dad.
Briefly, Maka time. Umu, are you with me?
Yes, Dad.
Umu, man, here no na Psalm 73, bo. Apa David na Asaf gari manonye. Because David may hear George over Piaya or Tali. But in you, I may hear George over on a Piahi. Obezi may David the chairman on you. So Benny here gave me Jova Biokuai. But in Andia or Han Haria, Omum Genti. All we impression I name, Bofodo. Onion Kibo, Google do verse. We don't have verse 2, 73 verse 2.
Yes, Daddy. Abom 73 verse 2. Mamu onwem ofodoro nwanti ka okuma abu awezuga onwe ha. Nzo okum fodoro nkenta ka ha gbochapu. Ni na ekwosoro ndi na anya isi ekworo. Obu udo nke ndi na emebi iwu ka nna ahu. Ni na odi mmeparu obula di no onwu ha. Maru ha mara abuba. Ha no yi na ahuhu mmadu ozo.
Omo mo bo wi yan ineje. I nature and their job mother and her name enjoy. Oh, we here in nature. Now you know for me the other day. Menka yet on Abamoto. Mamma na joke waga. Oh, in nature and him with problem. Problems harm a quaragane. Kanko. Abiana cover up. Genti. Only continue verse 3.
Yes, that verse 3. Ni na ekwosoro ndi na anya isi ekworo obu udo nke ndi na emebi iwu ka nna ahu ni na odi mmeparu obula di no onwu ha maru ha mara abuba ha noyi na ahuhu mmadu ozo adi etikwa ha ihe otiti na etiti mmadu nile
oje ekwuga kwa David.
Yes, that
ndi ya na na meme gine etie Psalm 32 o eti here, Psalm 51 o eti here, osu ndi kele ya na kwa hu mgbe na eti here. Continue.
Verse 6. Ni nka mpako di ya buruburu dika iya bolu. Ane weri mi hike kuchie ya diku uwe. Anya yesi wuna aboba ha guzo puta. Ntugari ni ile nko obi ya agabiga wo oke. Hana akwe emo ne kuko kumegu ni ojo.
Awa wu inhe mora sunemi.
Oh yeah.
Ema na ha were onwe inhe gema ha. Hana we postu kedi yon kwa ha kurie last day gini mera ha. Hana wa boastu no na scoffu. Continue.
Yes, Dad.
Verse 8.
Verse 8. Hana akwa emo na ekwuko okwu mmegbu n'ihe ọjọ. Hana esi n'ebe dị elu kwuo okwu. Ha edowe ọnụ ha n'eluigwe. Ire ha na-ejegharịkwa n'ụwa. N'ihi nke a, ndị ya na-alata n'ebe a. Ha na-amịpụtakwara onwe ha mmiri ga-eju afọ. Ha wee si, Chineke si aṅa amara. Or the one or mummy head in only catch us here in any
name. Oh, in Daniel. Her feeling, Almighty, am again. I know. Onion call you, Bogu, go beyond a verse 8.
Yes, Daddy.
Oh, my pretty, I will go Genti.
8. They scoff and speak with malice. Loftily, they threaten oppression. They set their mouths against the heavens and their tongue struts through the earth.
Oh, in amen. Continue.
10. Therefore, the people turn and praise them and find no fault in them.
Owo ihe na emen. Onye bure ego ha find the fault. Continue. Hold on a Bible.
11.
All my age maybe my Bible study on Wednesday. Genti, continue one.
Yes, 10. Baby. 10. Therefore, the people turn and praise them and find no fault in them. And they say, how can God know? Is there knowledge in the Most High?
Na eshile ha na mmadu poriwazie chukwu. Owo ihe na emeta. Mbu fodu mumu na eche na ndi a na akocha chukwu ma owu dizi morals ni ihe na emegene na gajinia. It is not true. It is not true. They are frustrated. Oh, ihe na Psalm 73. Maka Jove kuko, he is not a liar. There's no peace for the wicked. And move for the man, you know, I say be done online. I will a church in a megan knock. Advise him these immorals or these abominations, suppose. Oh my you with corona or to me quick on over on their cabin. Advise him how Obuhuna no stay na living Christ mission kamadi je make heaven. Ogodu na hapo na living Christ mission. Hacho a living church megene. Gawa. Habaga a living church. Hekuna nihe na hapo la na living Christ mission ne mere nihe sora. Immorality wukwe immorality. Hacho a living church. He deceive wale onwe ha. Hane address decently. Can I resign online? I know about, but to Mumeha, Mkuruha Kajamaha. I won't have a living Christ in Chicago, Chagali, but Jesus, so you know, make that idea. But I find that a living Gene church. Banyeba na kwa Jesus. Ne pere ni me mon is yoku. Na gakwa nuza haro Gene, Mpagito. Can I ne deceive Wuha? Naya, my God. I'm not a post, but an abo, not church, a wound gobbly. Chukuna, who pian. Makano Jehovah said, there is no peace for the wicked. As long as had the wicked, they will never have peace of mind. Oh, Jehovah, Meregene, Kudia. Only she go to a living Christ, Jean Paul. Chocho, maintain your decency. Maintain your fear of God. Maintain your love of God. Equally now, they are living gradually. If we pour a barrel to Nagari, say, I pour them now, work in Huruchuku. Umporumogation here. Oh, my nature and the wicked when I have problems is Zukura again. Makajova say, here we have peace. I want to go clear. Before I conclude, Dona, this person, Guanorona. Bino maka time. Onye nkibo, onye beke bido. Bido na verse 21 maka time.
Yes, Daddy. Verse 21.
Omo mo na egente. Ela rogi we going off ma o. 21,
Psalm 73 verse 21. When my soul was embittered, when I was pricked in heart, I was stupid and ignorant. I was like a beast toward thee.
David, actually, you were a chukwe kocho. Or you go embittered. And or you go stupid. Or you were a chukwe. Guarantee, continue. One.
Yes, Daddy. 23. Nevertheless, I am continually with thee. Thou dost hold my right hand. Thou dost guide me with thy counsel. And afterward, thou will receive me to glory. 25. Whom have I in heaven but thee? And there is nothing upon earth that I desire besides thee.
Ochoshi weli ike ko ochoshi ganyi. Apo ofor obere mari ayani. Obwa na oji chuku kwari ihe koji. Anyem choroko nume. Makofoni mu no biu na juwago yebe almighty meregene. Almighty no. Go back to your creator. Wam continue. Verse 23.
Yes, Daddy, 23. Nevertheless, I am continually with thee. Thou dost hold my right hand. Thou dost guide me with thy counsel. And afterward, thou will receive me to glory. Whom have I in heaven but thee? And there is nothing upon earth that I desire besides thee.
Oh, you have done here the serious God. Very, very serious. I ndi unye hurum na anya kam na hu na anya don dey na chosi mi ke ge megen. Don't take God for granted. Wam continue.
Yes, Daddy. 26. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For lo, those who are far from thee shall perish.
Omo mge uno ne weli we. Ndo ga ku oto kuru na oto ne weli we. And I will leave after this all for zero. And then I did not run island, did not permit to run island. I back up to the choose here. When you made Bible study yesterday, Almighty said, Mwam, Mogoni, Mom, where a man encourage. Abatago the men, Ebem, Torijimon encourage you from verse 23 to the end. But again, NTMG soon goes out. Bidona 26.
Yes, Daddy. 26. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
I hope David will disappoint, Rako disappoint. But Jehovah be a nyeneaka. Continue. Abdalam, the men, Eba Borum, 27 and 28.
27. For lo, those who are far from thee shall perish.
Again, or endeavor to be very close to God. Endeavor. Do your best. Get very, very close to God Almighty. Get very, very close to Him. Makana gide igara difa. Ndi nonga akparakwa mnaka. Ngweri hapu uku ishiaka akparakwa ye. Oye chuku kushiri mbe mne me Bible study eba. Onye gona ha 27, 28, listen.
Yes, Daddy. 27. For lo, those who are far from thee shall perish. Thou dost put an end to those who are false to thee.
Awe ba metrum naho. Ndi na wa wo. Ndi di false. If you never pretend that you are a member of Living Christ Mission, me won't. You never pretend that you are a daddy nanya, you are a mommy nanya, you are a mamaricha, you are a Living Christ Mission nanya. But you are all false. You are a lot of all hatred. I am a yindi madungon makegum. But I am no woo. Falsehood can make speak. Anna ma dona kananti. Onyo yibugwahakwa 27.
Yes, Daddy. 27. For lo, those who are far from thee shall perish. Thou dost put an end to those who are false to thee.
Or declare. Madi the false, or only wa nefu. If you never pretend that you're a child of God, may won't. And they pretend the name of Madnanya Mehonya. Madi defaults to God. Mam Guzera 28.
Yes, Daddy, 28. But for me, it is good to be near God.
Oh, no, no, no. Opposite of far, Aquania. Ndike de far, but you are way again. Continue, kun nele. Oh, yeah, Bible study. After all, Psalm 73, I won't know you may face Saturday. I'm not going to be doing. But I want to hear insight in the word of God. Insight in the word of God. In our God, now, one. I am teaching a Bible study, Bruce Obey, but I some give you 10 hymns. Just listen to what you're going to be a Bible study. You are the best interpreter. Kowaram. It's in our Jesus in Hapuria. Onye beke gon 28. Listen.
Yes, Daddy. 28. But for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all thy works.
Onye nki bo gon. Bidona verse 23.
Yes, Daddy.
Ogunyam before msonu naru alagente. Onye nki bo.
Yes, Daddy. Abo 73, verse 23. Ma mo nwen mo n'aka gi mgbe niile, ijidewo aka nri m, I ga-eji ndụmọdụ gị na-edu m, emesịa I ga-ejikwa nsọpụrụ nara m. Onye ka m nwere n'eluigwe ma ọ bụghị gị? Ma ọ bụghị gị, ọ dịghị onye ihe ya tọworo m ụtọ n'ụwa. Anụ arụ m na obi m agụsi.
Ọmụmụ, onye kwuru ụdị okwu a, nwe ihe ga-eme arịnwu ya anyị. Continue 1:26.
Yes, Daddy, 26. Anụ arụ m na obi m agụsiwo. Oke nkume nke obi m na oke m ka Chineke buru mgbe ebi ebi. N'ihi na lee, ndị nọ gị n'ebe dị anya gala n'iyi. Igbochapụwo onye ọbụla nke na-apụ n'aka gị akwa iko.
Onye na-apụ n'aka gị eme gịnị?
Akwa iko. Akwa
iko. Ịkwa iko abụghị naanị fornication ma ọ gịnị. Ịdịkwa false to God, ha dum so. It is false to God. Whatever you need, pretend it is holy. I'm in God, but I'm here. Continue, mom.
Yes, Daddy. 28. Mamu onwem. Ibiaru chineke nso de mumma.
Ibiaru chuku nso menegene.
De mumma.
But nimo no na wabosi ibia church. Omanana na nyedira far from God. And ekwochapia ka na ekwochapia. Osima mo we may be a chuku so menagene. Not the man home or the mumma. Continue 1:28.
Yes, daddy 28. Mamma wim, Ibiaruchineke so de mumma. Edo woman be mabam no nye wine bu Jehovah. Down where kwa koko banyere ijo ziginile.
Oh no, no, ne. Eben ki Tom Gary mekam kuenisi, 2 Chronicles. Chapter 15 from verse 1 to 5. Omo Israel, ke ihe ajiri da kwa maka ha enwe ejigbo pastors. Ele ihe ajiri da because enwe ejigbo the word of God. Gina ozo ka ajiri da na 2 Chronicles 15. Eji okwu chukwu me gene, but ihe. And onye obula na emere ihe sore. So come now, so no bye bye. Before Easter, I'm going to be stronger. Oh, mom. From Yem Guru, no, na Psalm 73. From Yem Guru, no, na Deuteronomy 7. From Yem Guru, no, go, na 2 Chronicles 15, from verse 1 to 5. I declare, no one is far from God. Only destroy your way. Count one. Number two, only the false to God. In our name, we will not be church. Only destroy your way. And number three, our name happen. Chuku chuku meko agene happen. Jehovah na ha chumma de kamamed. Mamed chuan ebo sorong ba ogane megen. Organizing Jehovah di otu ahụ okọrọ nga ka imehe ya mee gịnị ya bata ikpọchi ụzọ ya mee gịnị ya pụọ ekwensị gwa nwa oke ị ga-anụ ochie nwa ọnụ n'ala ma Jesus gwa nwa oke ọsọ onye nwere ntị na ya mee gịnị o nwere papa asị m gụọ that passage nọrọ n'ala weta that 2 Chronicles
yes that on that page 393
just 1 to 5. I'm going to pray here. I'm going to pray now. After all, change even when they get released. I'm going to pray happen. Nigeria or Jordan Jack or Job and Job. I'm my son look at the worst country. Over there, Jordan Jack. Be from verse 1.
Yes, daddy.
How much you get into every car with the third place we put through? So, by many Thanksgiving nine. I want to be daddy soon, no go. But Ebo Jiaka Kuoko, Deuteronomy chapter 7. And all three had him shame, had him up 1 to 5. Huh? Ken up 1 to 5.
Yes, dad.
Or the other one, who can be done. Peak here from 22 or 23 or 28. Wagon Munganente.
2 Chronicles chapter 15, from verse 1. Mo nke Chineke wee dakwasị Azaraya nwa Oded. O wee pụọ izute Esa sị ya, nụrụnụ m, Esa na Juda na Benjamin niile. Jehova nọnyere unu mgbe unu nọnyere ya. Ọ bụrụkwa na unu achọ ya, ọ ga-eme ka unu chọta ya.
Ụmụ m nọ na ya. Daddy, despite ihe mbụ, aka m na-eme Bible study. Despite ihe mbụ. Onwe ma akwụkwọ ọzọ. Ama mmụ nọ otu nụ shi eme Bible study. No, daddy, ebe I nyere anya anya agụsigo. O nwere ebe ọzọ. Take good note. Gụgharịa ahụ ebe a ka mmara ma ha ghọtakwara.
Yes, daddy. Verse 1. Mmụọ nke Chineke wee dakwasị Azaraya nwa Oded. O wee pụọ izute Esa sị ya, nụrụnụ m, Esa na Juda na Benjamin niile. Jehova nọnyere unu mgbe unu nọnyere ya.
Unu ọnụne. Onye Chukwu nọnyere onwere part ọ ga-play. You must work out your salvation. Ọ na ị na-agụ akwụkwọ na university, ọ gaghị work out your education. You work out your education. You have to work hard. Continue. Jehova nọnyere unu ebe ahụ.
Yes, daddy. Jehova nọnyere unu mgbe unu nọnyere ya. Ọ bụrụkwa na unu achọ ya, ọ ga-eme ka unu chọta ya. Ma ọ bụrụ na unu arapụ ya, ọ ga-arapụ unu.
Ọ dị clear ka ọ dị. Ọ sị ebe ọ bụla ị nọ, ọ ga-achọta. It is your duty to look for him, to seek him. Ịchọ ebe ọ nọ, make all our time.
Ihe dadi his guy na ekwo we jioku.
Ihe o na agwu
o nwere o nwere onye na o na o wetere m akwụkwọ. Onye bu di.
Uzo ma ha na onu.
O nwere onye nyere m akwụkwọ ugbu akwụkwọ wetere. O na na ihe na ekwu. O na ha ga ije. Nwanyị na ha ga ije. O ka ha report. Nso ha dọwa mmiri, adọwa mmiri, nwa ahụ gawa ije. Ụmụ m gee ntị. Ọ bụrụ na ị jụọ, ama m ihe mere na Port Harcourt. Onye mere operation, ọ sị na ike na-agwụ ya. E wetara na ihe ọsịa nri, ọbara na-apụ, a na-esi a na-eti ọbara. Nso ha dọwa mmiri, akwa 3 days ago. Mfe esi Port Harcourt. So onye nwe m na nwaanyị a ekwensu kpọrọ ya si kamgbe nwata. Na nna gọzi mmiri a na ọbara ya na ahụ onwe ihe mebiri na ahịa kọrekt ọṅụ ele oruhu 5 minutes ahụ ebido siwe ọsụ nye eri ka o rie ụnụ ga-ahụrụ ihe niile a wenụta ịchọ kedu dadi hezka na-agba ring kedu otu nwoke a si eme ihe duma even ụfọdụ ndị m kpọrọ covid so awụwa m gwọrọ ha and adọkwa m asị ọrịa niile m gwọrọ ha ma egene tiatas aga m ekwu ya ọnwa. They only tempting me. But na nihe m na-asụ Chukwu ọ gị nọ n'eluigwe maka ewu eziokwu. Ihu ya, ịhapụ m, mhapụ m. Ọ bụrụ na ịbịa m nso, m bịa nso, ịchọ m, ị ga-achọta m. Anyị ga-anụrụ ihe niile a. Ụmụ m onye daghachiwazị ọ na-ama ka ọ naghị ama. Ọ bụrụ na obi m jụwa oyi ebe Chukwu nọkwa eziokwu ị na-ama ka ị naghị ama. Obi m bido kwue nonsense against Chukwu Igama. Go top ya nwa m before m kpere ha ekpere.
Yes, Dad.
Verse 2.
O wee pụa izute Esa, sị ya, nụrụnụ m Esa na Juda na Benjamin niile. Jehova nọnyere unu mgbe unu nọnyere ya. Ọ bụrụkwa na unu achọọ ya, ọ ga-eme ka unu chọta ya. Ma ọ bụrụ na unu arapụ ya, ọ ga-arapụ unu. 3. Ma ọtụtụ ụbọchị ka Israel nọ na-enweghị Chineke nke eziokwu.
Ụmụ m gee ntị ihe atọ ha na-enwe ha. Ha na-agakwa chọọchị o. Ha nakwa ekpe ekpere o. But ọwụhụ the true God ka ha na-eme gịnị? Ka ha na-ekpere. Ịnagodo online. Onye nọ online ma onye ọ. After all, Peter ha ma onye Jizọs wụ na-eme gịnị? Na-eso ya. Ọwụhụ mmadụ bịa na TV. Ị gaa line nso, mkpụrụ ya ka ị ga-eji mee gịnị? Mara ya. Were online, the people need deceive one. And most of them manando ha riri inyi. They know. Lehiya na-ekwu gwa verse 3.
Ma ọtụtụ ụbọchị ka Israel nọ na-enweghị Chineke nke eziokwu.
1.
Na-enweghịkwa onye nchụaja na-ezi ihe.
2. Enweghị good pastor.
Na-enweghịkwa iwu.
No Bible. Oh, mo ihe mụtara. These three things are important. Knowing the true God. Onye Bekee, God 3.
Yes, Daddy, verse 3. For a long time, Israel was without the true God.
Okay. Also without God, God, true God. One.
And without a teaching priest.
No teaching priest. Onye na-akụzi amaha kanye na-akebe.
Without law.
Bible ọ nọkwa n'ebe, ihe onye bụ n'ishi ya kwuo. These three things are very important. You must know the true God. Obunni God Psalm 50. E chapter na e ga hu onye na amakari oke njakiri obi ona abana ekwensu mba. O ima njakiri adihi njo gotakwa ihe mpu. Okwu kiri 10 wo njakiri. Njakiri ona amakwa na owo ihe na eme ka mmadu ma nonyi. Obunhu onwere njakiri ga ma mmadu. Oburu ime ka mmadu ma nonyi. I were ọnụ njakịrị ka mma kara ashị. Ị gọọ Psalm 50 hụ ụfọdụ ga-eji ọnụ ha ashị dum nọ n'ụwa na ha mee gịnị ha atọ ya bịakwa ha bilie ekwensu ha na m abara gị mma I bind you I command you ọnụ iji agha ụgha ka iji akọmandị onye ụgha na onye nna ndị ụgha. Ọ bụrụ na ị gụrịa Psalm 50 ịhụ na David kwuru ya na Psalm 51 na Chineke kere obi dị ọcha kwa mee ka mmụọ na-eguzosi ike mee gịnị dị ọhụụ n'ime. Mgbe ahụ ka ọ ga-aba ebido preaching. And mgbe ahụ ka ndị mmehie ga-echarikute. Before you start preaching, you must know your God. You must know holiness, righteousness, and salvation. And ị ga-ama the word of God. And ị ga-enwe a teaching priest. Onye ga na-aga edi. Ma ọ hie onye ahụ ga-eme mistake. Go top ya before m gọzie ha.
Yes, Dad. Verse 3. Ma ọtụtụ ụbọchị ka Israel nọ na-enweghị Chineke nke eziokwu, na-enweghịkwa onye nchụàjà na-ezi ihe, na-enweghịkwa iwu. Ha wee chigharịkwute Jehova bụ Chineke Israel n'ime mkpagbu dịrị ha, wee chọọ ya, o wee mee ka ha chọta ya. 5. Mana mgbe ahụ, ọ dịghị udo dịrị onye na-apụ apụ.
Ụmụ na-ege ntị, ihe na-eso onye ji Chukwu egwu egwu. 5.
Mana mgbe ahụ, ọ dịghị udo dịrị onye na-apụ apụ, maọbụ dịrị onye na-abata abata, kama ọtụtụ ịgba aghara dịkwasịrị ndị niile bi n'ala ahụ niile.
Ụmụ m nọ ghọtara, once you bido ji Chukwu gwuo egwu, you will never have peace of peace enweghị ike ịnọ na your house. Hapụ these pretenders. O nweghị ka ha nwee peace n'ụlọ ha, maka na Jehova anọghị ya, the Prince of Peace. Ọ dị clear. Ka m okwu Chukwu na-emezu eluigwe n'ụwa gabiga. Ewesịla taịmụ ịga mara ihe ekwu na soshal midia ma ọ bụ ịma ndị gbaga bọọlụ. Sọpụtagodo onwe gị. Ịnị dịrị ịma the true God. Ịnị dịrị ịma the true Bible. Ọnwụ Bible ọbụla onye ọbụla dere. And ịnị dịrị inwe a teaching priest. Onye bụ a leader by example. Ọnwụ usoro okwu ọnụ m esoro omume m. Ọnwụ a leader degree dị. But a leader by example. These three are ingredients you need to move your branch forward. Ọnwụ iji ọnụ ha agha ụgha. Iji ọnụ ha ewere isi ebule na mkpị mee gịnị jakọta. Iwere sista na gị were tọra broda ashi. Yet ọ bịa gị so ụmụchukwu ebe anyị ga-aga ọnwụ Second Chronicles chapter this with ọnụ ashịrị. Ego Psalm 50 ga-enwe ihe ịga eme ọnụ ya na Psalm 51. Before gị meghe ọnụ ikwu okwuchukwu igwe mmadụ gee ntị. Because ha ga-ama na okwuchukwu ị na-akụ, the Lord, the anointing of God nọ with you. Jesikwa n'ike. Chedekwa na ihe m kwuru, onye ndị dị far from God na ha na-perish. Gbakwa mbọ jide the two Bible, Revised Standard Version, Original Igbo Bible, or King James. Ndị gị na ha na-emekọ ekpere dịkwa sure na ọ wụ teaching priest ma ihe ọ na-ekwu. Ndị gị na ha na-emekọ fellowship, ihe na-ege na television dịkwa sure na ịmụ onye na-preach ye. But one thing Chukwu did, the kind God has for, ka m were emechie, ka ịhụ how good God Chukwu dị. Ọ bụgodị na ị daa n'elu uzule hope, ụmụ m, there is hope. God has for.
Yes, Dad, verse 4. Ha wee chigharịkwute Jehova bụ Chineke Israel n'ime mkpagbu dịrị ha, wee chọọ ya, o wee mee ka ha chọta ya.
Oh, what a kind God. Ụmụ m eji ike ha chọta. Ọ bịago n'eluigwe hụ na ha emene gịnị. Ha chọgharịwa ya sị ụmụ m, lekwa ebe m mere gịnị nọ. N'ọnọdụ soro unu m ekpere unu ekpere. N'ime ọnọdụ m niile, n'ime ọnọdụ m niile, papa m, ịdịrị obi m mma, Alpha na Omega m, ịdịrị obi m mma n'eziokwu. Chukwu, Chukwu, oke m ketara. Ịdịrị obi bụ mma n'eziokwu. Chukwu, Chukwu, nna m, ekele dịrị m. Ọ gị nwa anyị, ekuruo m ụmụ m, kụnye gị n'aka. Na-arịọ
ka imezuore ha ọchịchị obi ha n'ụzọ o si ede gị mma. Na-arịọ ka ị ghara ikwe ka ihe ọbụla duhie ha, kama chi na-efo ka ha na-ahụ gị n'anya more and more. Ekelekwara m gị na nnọnye niile nke ịnọnyere anyị n'ụbọchị dị taa, gosi ụmụ gị na ọ bụ in vain, kama ha ga-anata great reward. Thank you, Father. In Jesus' name. Ụmụ m, ka ikwu unu ka mara. Ụmụ m, Jehova gọzie unu, debe unu. Jehova mee iri akọ mụkwasị unu. Jehova mekwara unu amara. Jehova bụli iri a na-arụ unu. Nye unu udo. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Yes, unu mepee anya.